Was she kid in the building? Chillin' rappers in the building. I'm a princess who put a yemen in a building.
Western in the chahone and the putin di liwone. We are nationi, biza land, richa rote. Tini na uduma ka muzika niko shuma. Men na me hustla ni tini na uru. Dina bono dina mloro ye yeah, going so far. Kasi laka ni chijena ni riba yang kopa. Zamba nongu isa tene zanga zidon chova. Ni ya funa hani funi ni rini don koda. Check. Aba pesi suri ni nanyi. Aba pesi suri ni nanyi. Babu zenu rini nanyi. Asamara Western is in the building. Aba pesi suri ni nanyi. Check. Aba pesi suri ni nanyi. Check. Babu zenu rini nanyi. Asamara Western is in the building.
Maka konekchiwa mara mrepa ni kopara. Drems and zo freezer. Ziko toda hichi. Nikacha zi lines but still it doesn't matter. I'm running on the fast lane. It's the grand finale. Sakali bomb. Majita bayendi baso polani. Ano malisham. Asinendi bema ingani. Koni tatara mudatara. Ani nabu machero. Ni nabu mba machero. Mrepa ndiko chika bo. Yo toto vika bichi. Wani sinabziki. Kai hip-hop game. Mrepa ndiri ani fichi. Hato seze wachi. Happy back in our time. Dejena Josie. Doski mana biza. Vanda honey man, ayo we far now. A big Nuzlocke, a fucking six pack. The China Nexa, the Amber Floral Pack. Boom rap and the Korika, star a pack. Check,
aba pesi suri ni nanyi. Aba pesi suri ni nanyi. Babu zenu rini nanyi. Asamara Western is in the building. Aba pesi suri ni nanyi. Check, aba pesi suri ni nanyi. Washikidinda takara bachirari ndibuwa pontikao uva pasi basanyami. God rapper na bofuni na ropiwa na kodani. Washikidu na bukoni oke chachere sani. Zika wanga uko lilo shika na itani. Vendanga bupara chakuma nandirani. Umrepa baka mbambe pezi ya banga mpari. Dimu kondeleri hei kana shivonari. Eyo na bukoni chachere sani ipani. Hey, ziko kwe itani. Hey, the nation in Kweitani. Hey yo, biza lendu Kweitani. Pepe ndi ya kasi bamba zindi ya tibati. Bizi na ngoda uri ndi veka kokazi. You know I'm the best, donga atibati. Hey yo, the nation in riko pusha life itanuwa. Kweta vitu dofa vitu kweta mi. Woshi kiti ndi lisore nga nemune ndi nga kona. Cheza ndo chibona ka muzika nga dokona. Fene saka siri woshi kiti ni kokona. Check. Aba pesi suri ni nanyi. Aba pesi suri ni nanyi. Babu zenu rini nanyi. Asamara Western is in the building. Aba pesi suri ni nanyi. Check. Aba pesi suri ni nanyi. Check. Babu zenu rini nanyi. Asamara Western is in the building. Aba pesi suri ni nanyi.